You know what it is. Such a remarkable sound. Straight up from Q the Don Dada. With my main man, Kisanga. Yeah, that's what he do, that's what he does. Straight up from Update Music, baby. It's a struggle.
Hisia zinanituma kuandika na kurap. Huku rap mnajua ila mjuu mnachoki rap. Mna rap katitu all rap hip hop. Wacha ni pake manono mesizi ya mjiwezi. Ma MC kioche jamia kuno juu mmaini ngozi. Wengeo ndani ya vita mnaleta utozi. Mnataka nini kama soap mwago raz. Yeah, kaza msulu kushika max lete uzuri. Jifanya kibure so pori tukafiri. Mnajona mpo mnato mbo mnafagilia ghetto. Huso toto adikoli nikakosa soko. Hii bongo so muzike ulipi bora chimbo, ulizo kitambo MC kama chambo. Hidongo la ghetto tunapaka toni so. Kivyako vyako hatuna shobo, webi show. Huu mpako kijimendi shauri yako. Usileto jiko tupo isha sima dikobana. Hatuna papara kwenye stage sivi ngava. Tunatoa kafara ma MC oto nchwara. Moto unawaka Kisanga ndo hivo na nyuka. Rhymes na peta vijicho pina vima toka. Huu mwendo wa Kisango kisela no mikogo. Mambu ya isidingo kidosi na kupa dongo. Naona mpochicha mlicho kitaka mmekipata. Ote mmefiata eki kume ndo na chapu.
Mina struggle na struggle. Hili nini kipate, hili nini kamate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kamate, hili nini kipate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kipate, hili nini kamate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kamate, hili nini kipate.
Sasa wanajuta vizabiza bina vima shika. Huu mwendo mzuka kachala girl mechafuka. Tupo ile simpo chokoza flavor tako mtoto. Ukioni kichapo omu nyotakiri ngoma zito. Sindo wajuba wenye kuziba chonge mzinga. Atu cheki na punga mambo andumba la mizoga. Na lega lega nini mikogo mingi tuwa kumwaga. Mbona mnaroga simpo kamili au mnazuga. Dongo la gota kwa mebitozo nye kunata. Wanajona nyota wakati mambo ndo napikwa. Sauti inanyuka makala simba nimejibuka. Miaka imefika ujinga jinga tuko chomoka. Msela jia mini, safari ndefu pembeleni. Usiali vilemi, wape madongo soni so. Wanajifanya kutamba, masheri pumba, style famba. Yanini kujigamba, mtoto kiume ache kujiremba. Mejewa na chuki, kitu kidogo mriziki. Wapo na jona keke, sijuu hawa tuweiteje sana. Gawa mashuti, fiti sisi tuambiliki. Dongo kama mkuki, wanga wetu kwetu saluti. Eti mna vita vina, vina gane abele weki. Mina vita fake, kazi kwenu limu naf. Q the Dandara.
Such a remarkable sound. Straight up from Q the Dandara.
Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kipate, hili nini kamate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kamate, hili nini kipate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kipate, hili nini kamate. Mina hustle na hustle. Mina struggle na struggle. Hili nini kamate, hili nini kipate.